Spice, your life more than one. I call no bullet doom, not a bull of one. Boss friends are no big hand. Tequila, opponent, that's a color car. Tequila. Okay, double it, what question? Come on, black kid, why be okay? I shall some jet money. Give me any
money. I need you in my life. Just like today, needs the sun. Which in the chandy. Only if you're safe, Andy. My baby,
baby. Oh, Nakuka, where we place? Oh, Nani fly, where we place? Oh, Nakuka, where we place? Oh, Nani fly, where we place?
Na kwanza kana make sense, different, God bless. Japo muni homeless, la kongwa na sare. Na mikoke city, na mpaga sale. Nobs na nifanya ECS na enda mbale, mbale. Wasotupende watazani na tania. Weni mtamu kama ziwa na ngine sezi nogeo. Walitaka ni kupush, ni kutupu wa kokote. Kwangu ni kano nooks, utamu wa pipi mate. So ata tu, yani navo kupenda. Natamani kila time ni kupige madenda. Lege lege kamlenda, unapotaka takuenda. Kweli ya mungu mengi lo nimepata defender. Nitapata tabu endapo nikikukosa. Agizo takacho ajili yako ntalipa. Kwangu ondo wa shaka unachotaka ntakupa. Ni minye ni mungunye kama imbwa na mfupa. Nini unataka niskupe? Na ukianguka lazima nkokote. Na kukwacha sijui manake. Kamdomo karangi ya tomate
mate. Oh my Lord, I need you in my life. Just like today needs the sun. Waiting there chandi. Only if you're safe, Andy. My baby, baby.
My baby, baby. Una kutaka, wewe mpezi. Una nifai, wewe mpezi. Una kutaka, wewe mpezi. Una nifai, wewe mpezi.
Hey, umwela wa skulu kwa we mtemwiko. Mitava sanga pati na wa mtemu wako. Pano ya fikepa ni abatila kumpele choneka. Bila kuri we mtima obe kumpela. How forever be part of your life. Twaka no chekula no kuba part of the night future. Yali sukani webo mbona. Parianji mubu sanzo shafiseni webo pona. My love, my ila, for your ass maila. Mailo, mayo, for your wasu mailia. Manina, mamina, yoseka kukuta. Nshakabenga badiaba sangu shamuka kukuta.
Malo, I need you in my life. Just like today, needs the sun. Waiting there, Chandi, Gakwakaba. Only if you're safe, Andy, my baby, baby.
My baby, oh, Nakuka, where we place? Oh, Nani fly.